kuja amisho ni gaka niketara njileta kuhire katerera nagwa kuna kure vire katini weye umuiso kwa abura she made me breathless omubiri gwe ni gwaka nikenya nyosi nukumyasa myasa niko murabyo ekwe kwe njagara ebyange byonna nabiwa gwe okuvalwe na kuraba birowoozo byakomawo yeye olinga malaika eyantwala omwoyo omukwano gw'omungi teri akusinga olinga malaika eyantwala omwoyo omukwano gw'omungi teri akusinga nkuita togana abakuita tobawuliranga mwana gwe wankuba ntambula mbirowooza nyumiza buli omu nti mwana gwe wankuba omutima n'ebirozo wabitwala beibi mwana gwe wankuba simanyi oba oligenda ndifunayo omulala alinkubanga gwe beibe olinga malaika eyantwala omwoyo omukwano gw'omungi teri akusinga olinga malaika eyantwala omwoyo omukwano gw'omungi teri akusinga lika n'oburamu papa konka ebindu okijija kati mbagambe ntya abatuwalana kasana kayase mukama yakikoze tambula nfimba kati ndi mugumu olinga malaika eyantwala omwoyo omukwano gw'omungi teri akusinga olinga malaika eyantwala omwoyo omukwano gw'omungi teri akusinga